gwe na maulire mbude guno abakulira wevi obulamu wa kiso ba wanjagide government ya ingira amanyi mkusoso waza hivi obulamu disweksi ira basomesa na maluari lagari kumitendere jia wansi kisofo saba tuzo kufuna buweleza obulonji msongaze vio buja njabi mboze eno
oluvanyuma lw'okuweza emyaka egyessalira omukozi wa gavumenti yenna mu ggwanga la Uganda gy'alina okuwummulirako kyaddaaki abadde akulira ebyobulamu mu disitulikiti Wakiso DHO Dr. Emmanuel Musamonge awummudde era nga wadde woofiisi nga musera kino agikwasizza abadde akulira eddwaliro lya gavumenti erya Wakiso Health Center for Dr. Mathias Ugolovi wabula abadde awaayo woofiisi eno Dr. Emmanuel Musamonge asabye gavumenti okutaasa bana Wakiso esomose eddwaliro lya Wakiso Health Center for lituuke ku mutendera gwa hospital olwoba abatuuze mu disitulikiti eno basobole okuyambibwa obulungi mu byobulamu.
Sasa sile mkutoko zeli. Kati abakulia biyo vula muwa.